Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngoJune 9 kuya ku-15. Ingabe uyambona lo ongabonakali? Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, waqhubeka egxilile sengathi uyambona lo ongabonakali. EyamaHebheru 11 verse 27. Lalela ukuze uthole izimpendulo zale mbuzo. Ukubona lo ongabonakali kuyokuvikela kanjani kwesabeni umuntu? Kuyokukhuthaza kanjani ukuba uhlanganyele ngokugcwele enkonzweni yasensimini? Kuyokusiza kanjani ukuba uhlale ugxilile phakathi nosizo olukhulu? Isigaba 1 no-2. Umbuzo. A. Chaza ukuthi kungani kwakubonakala sengathi uMose usengozini. B. Kungani uMose engayesabanga intukuthelo yenkosi? UFaro wayengumbuso wesabekayo futhi ebhekwa njengonkulunkulu eGibhithe. Incwadi ethi When Egypt Ruled the East ithi, kubo, wayedlula zonke izidwala zasemhlabeni ngokuhlakanipha nangamandla. Ukuze esabise izikhonzi zakhe, uFaro wayefaka umqhele nomfanekiso kaphempethwane olungele ukugadla, isikhumbuzo sokuthi izitha zenkosi zaziyoqothulwa ngokushesha. Cabanga-ke ukuthi uMose wazizwa kanjani lapho uJehova ethi, woza ngikuthume kuFaro, ukhipha abantu bami abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Exodus 3 verse 10. UMose waye eGibhithe, wamemezela isigijimi sikaNkulunkulu okwenza uFaro wavutha ngolaka. Ngemva kokuba izwe lakhe lishaywe ngezinhlupho eziyishiyagalolunye, uFaro waxwayisa uMose, qaphela, ungazami ukuphinda ubone ubuso bami futhi, ngoba mhla ubona ubuso bami uyokufa. Exodus 10 verse 28. Ngaphambi kokuba uMose asuke phambi kaFaro, waprofetha ukuthi izibulo lale nkosi lalizokufa. Ekugcineni, uMose wayala yonke imikhaya yama-Israyeli ukuba ihlabe imbuzi noma inqama, isilwane sasiyingcwele kuNkulunkulu waseGibhithe, uRa, futhi ibhece igazi layo eminyango yayo. UFaro wayezosabela kanjani? UMose wayengesabi. Kungani? Ngokholo walalela uJehova, engayesabi intukuthelo yenkosi, ngoba waqhubeka egxilile sengathi uyambona lo ongabonakali. EyamaHebheru 11 verse 27 no-28 ifundeka kanje, ngokholo washiya iGibhithe, kodwa engayesabi intukuthelo yenkosi, ngoba waqhubeka egxilile sengathi uyambona lo ongabonakali. Ngokholo wayigubhe umkhosi wePhasika wachela negazi, ukuze umbhubhisi angawathinta amazibulo abo. Isigaba 3. Umbuzo. Yini esizoyihlola ngokholo lukaMose kulowo ongabonakali? Ingabe ukholo lwakho luqine njengokungathi uyambona uNkulunkulu? Sizocabangela isibonelo sikaMose ukuze amehlo ethu ngokomoya abe bukhali, sikwazi ukumbona kahle lowo ongabonakali. Ukholo lwakhe kuJehova lwamvikela kanjani kwesabeni umuntu? Walibonisa kanjani ukholo ezithembisweni zikaNkulunkulu? Ukumbona kwakhe lo ongabonakali kwamqinisa kanjani lapho yena nabantu bakubo besengozini? Akazange ayesabe intukuthelo yenkosi. Isigaba 4. Umbuzo. Ngokubona komuntu, wayeyini uMose uma eqhathaniswa noFaro? Ngokubona komuntu, uMose wayengelutho kuFaro. Ukuphila kukaMose, inhlalakahle yakhe nekusasa lakhe kwakubonakala kusezandleni zikaFaro. UMose ngokwakhe wayebuze uJehova, ngingubani mina ukuthi ngingaya kuFaro futhi ngikhiphe abantwana baka-Israyeli eGibhithe? Exodus 3 verse 11. Eminyakeni engaba ngu-40 ngaphambili, uMose wayebalekile eGibhithe. Kungenzeka wazibuza, kuwukuhlakanipha ngempela yini ukuba ngibuyele eGibhithe ngiyothukuthelisa inkosi? Isigaba 5 no-6. Umbuzo. Yini yasiza uMose ukuba esabe uJehova, hayi uFaro? Ngaphambi kokuba uMose abuyele eGibhithe, uNkulunkulu wamfundisa isimiso esibalulekile, isimiso esifanayo naleso uMose kamuva asilobe encwadini kaJobe. Ukumesaba uJehova, lokho ngokuhlakanipha. Jobe 28 verse 28. Ukuze asize uMose ukuba azuze lokho kwesaba futhi enze ngokuhlakanipha, uJehova waveza umehluko khona phakathi kwabantu noNkulunkulu umninimandla onke. Wabuza, ubani owanika umuntu umlomo? Noma, ubani omisa isimungulu, noma oyisithulu, noma obona ngokucacile, noma impumputhe? Akumina, Jehova. Exodus 4 verse 11. Yisiphi isifundo ayefuna uMose asithole kulokhu? Ukuthi akudingeki ukuba esabe. wayethunywe uJehova owayomnika noma yini ayidinga ukuze ayise isigijimi sikaNkulunkulu kuFaro. Ngaphandle kwalokho, uFaro wayengelutho kuJehova. Futhi ke kwakungekhona okokuqala izinceku zikaNkulunkulu ziba sengozini ngaphansi kwababusi baseGibhithe. Mhlawumbe uMose wazindla ngendlela uJehova ayivikele ngayo Abrahama, uJosefa, ngisho naye uMose ngesikhathi kubusa abanye oFaro. Enokholo kuJehova, ongabonakali, uMose waya ngesibindi phambi kukaFaro futhi wamemezela wonke amazwi uJehova emyale ukuba wakhulume. Isigaba 7. Umbuzo. Ukuba nokholo kuJehova kwamvikela kanjani omunye udade? Ngokufanayo, ukuba nokholo kuJehova kwavikela omunye udade okuthiwa uEla ukuba angagatshwa ukwesaba umuntu. Ngo-1949, uEla waboshwa iKGB e-Estonia. Yamkhumula wabanqunu. Ngemva kwalokho waqolozelwa izinsizwa ezingamaphoyisa. Uthi, ngazizwa ngihlazekile. Nokho, ngemva kokuthandaza kuJehova, ngezwa ukuthula nokuzola enhliziyweni. Ngemva kwalokho, uEla wagqunywa esitokisini yedwa izinsuku ezintathu. Uyalandisa, izikhulu zamemeza, sizolenza lingakhunjulwa nakhunjulwa igama elithi Jehova e-Estonia. Wena uzoyekam, abanye bazoyisa iBeria. Zanezela ngokoloda, uphi kuJehova wakho? Ingabe uEla wayezokwesaba abantu noma wayezothembela kuJehova? Lapho ephekwa ngembuzo, wakhuluma ngesibindi etshela labo bakolodeli. Ngicabange kahle le ndaba. Futhi ngincamela ukuhlala ejele nginobuhlobo obuhle noNkulunkulu kunokudedelwa bese ngilahlekelwa umusa wakhe. KuEla, uJehova wayengokoqobo njengoba nje ayenjalo nalawo madoda ayemi phambi kwakhe. Ukholo lwakhe lwamsiza ukuba agcine ubuqotho. Isigaba 8 no-9. Umbuzo. A. Lini ikhambi lokunqoba ukwesaba abantu? B. Uma ulingelwa ukuba wesaba abantu, ubani okufanele ugxile kuye? Ukholo kuJehova liyokusiza ukuba unqoba ukwesaba. Uma izikhulu ezinamandla zizama ukuvimbela inkululeko yakho yokukhulekela uNkulunkulu, kungase kubonakale sengathi ukuphila kwakho, inhlalakahle yakho nekusasa lakho kusezandleni zabantu. Ungazibuza ngisho nokuthi kuwukuhlakanipha yini ukuqhubeka ukukhonza uJehova uthukuthelisa iziphathimandla. Khumbula, ikhambi lokunqoba ukwesaba abantu ukuba nokholo uNkulunkulu. Izaga 29 verse 25 zifundeka kanje. Ukwesaba abantu kubeka ugibe, kodwa othembela kuJehova uyovikelwa. UJehova uyabuza, ungubani wena ukuba wesaba umuntu ofayo ozokufa? Nendodana yomuntu yokwenziwa ibe njengotshani nje obuhlaza. Isaiah 51 verse 12 no-13. Gxila kuyihlo umnini mandla onke. Uyababona, uyazwelana nabo futhi uyabasiza laba bashushiswa ababusa abangenabulungisa. Ngisho noma kumele uvikele ukholo lwakho ezikhulwini ezinamandla, ungakhathazeki ngokuthi uyokhuluma kanjani noma ngokuthi uyothini, ngoba lokho yokukhuluma uyokunikwa ngalo lelo hora. Matthew 10 verse 18-20. Ababusa bangabantu nezikhulu zikahulumeni abalutho kuJehova. Ukuqinisa ukholo lwakho manje kuzokusiza ukuba ubone uJehova njengomuntu ongokoqobo ozimisela ukukusiza. Waba nokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu. Isigaba 10. Umbuzo. A. Yiziphi iziqondiso uJehova azinika ama-Israyeli ngenyanga kaNisan 1513 BCE? B. Kungani uMose alalela iziqondiso zikaNkulunkulu? Ngenyanga kaNisan 1513 BCE, uJehova watshela uMose no-Aaron ukuba badlulisele lezi ziqondiso ezingavamile kuma-Israyeli. Khethani imvu noma imbuzi yeduna ephilile. Nihlabe futhi nibhece igazi layo emnyango yezindlu zenu. Wasabela kanjani uMose? Umpostoli uPaul kamuva waloba ngaye. Ngokholo wayegubhe umkhosi wePhasika wachela negazi ukuze umbhubhisi angawathinta amazibulo abo. Hebrew 11 verse 28. UMose wayazi ukuthi angathembela kuJehova futhi wabonisa ukholo esithembisweni sakhe sokubulala amadodana baseGibhithe angamazibulo. Isigaba 11. Umbuzo. Kungani uMose axwayisa abanye? kubonakala sengathi amadodana kaMose wona aye kwaMidiyani kude nombhubhisi. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Kubonakala sengathi uJehova wathumela izingelosi ukuba zikhiphe isahlulelo kwabaseGibhithe. Usuphelile umbhalo waphansi. Nakuba kunjalo, walalela waxwayisa eminye imindeni yama-Israyeli, amadodana ayo angamazibulo ayesengozini. Ukuphila kwakusengozini futhi uMose wayebathanda abantu bakubo. IBhayibheli lithi, ngokushesha uMose wabiza wonke amadoda amadala kwa-Israyeli, wathi kuwo, hlabani isitulo sePhasika. Exodus 12 verse 21. Isigaba 12, umbuzo. UJehova usiyale ukuba sidlulisele siphi isigijimo esibalulekile. Beqondiswa izingelosi, abantu bakaJehova bamemezela isigijimo esibalulekile. Mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo, ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Ngakho khulekelani lowo owenza izulu nomhlaba nolwandle nemthombo yamanzi. Isambulo 14 verse 7. Manje isikhathi sokumemezela leso sigijimi. Kumele sixwayise omakhelwane bethu ukuba baphume eBhabhiloni elikhulu, ukuze bangamukeli ingxenye yezinhlupho zalo. Isambulo 18 verse 4. Ezinye izimvu zihlanganyela namaKristu agcotshiwe encengeni labo abangenabo ubuhlobo noNkulunkulu ukuba babuyisane naye. Isigaba 13, umbuzo. Yini eyokhulisa isifiso sethu sokuhlanganyela nabanye izindaba ezinhle? Siyaqiniseka ukuthi ngempela ihora lokwahlulela selifikile. Sinanokholo lokuthi uJehova akenzi ihaba ngokuba athi umsebenzi wethu wokushumayela nokwenza abafundi uyaphuthuma. Embonweni, umpostoli uJohane wabona izingelosi ezine zime emagumbini amane omhlaba, zibambe imimoya emine yomhlaba. Isambulo 7 verse 1. Ngamehlo kholo, uyazibona yini lezo zingelosi zimi ngomumo ukuze zidedele imimoya ebhubhisayo yosizo olukhulu kulelizwe? Uma uzibona lezo zingelosi ngamehlo akho okholo, uyokwazi ukuhlanganyela izindaba ezinhle nabanye ngokuqiniseka. Isigaba 14, umbuzo. Yini esishukumisela ukuba sixwayise omubi endleleni yakhe embi? Gakade amaKristu eqiniso ajabulela ubungane noJehova futhi anethemba lokuphila okuphakade. Nokho, siyaqaphela ukuthi kuwumthwalo wethu ukuxwayisa omubi endleleni yakhe embi ukuze simsindise. UHezekiyeli 3 verse 17-19. Ufundeka kanje, ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi endlini ka-Israyeli, futhi kumele uzwe inkulumo emlonyeni wami ubaxwayise ngalokho engikutshela kona. Lapho ngithi komubi, uzofa nokufa, kodwa wena ungamxwayisi futhi ungakhulumi uxwayise omubi endleleni yakhe embi ukuze umsindise. Yena njengoba emubi, uyofela esiphambekweni sakhe, kodwa igazi lakhe ngiyolibiza esandleni sakho. Kodwa wena, uma umxwayisile omubi kodwa empeleni angabuyi ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, yena uyofela isiphambeko sakhe, kodwa wena uyobe ukhululile umphefumulo wakho. Yiqiniso, asishumayeli ngoba nje sifuna ukugwema icala legazi. Siyamthanda uJehova nomakhelwane wethu. UJesu wabonisa lokho ngempela okushiwo uthando nesihe emfanekisweni wakhe womSamariya olungileyo. Singase sizibuze, ingabe nami njengomSamariya ngiba nesihawu nginikeza ubufakazi? Asisoze sathanda ukuba njengompristi nomlevi abakulowo mfanekiso, sizihlangule futhi sidlule ngakolunye uhlangothi. Luka 10 verse 25-37. Ukholo ezithembisweni zikaNkulunkulu nothando ngomakhelwane wethu kuyosishukumisela ukuba sihlanganyele ngokugcwele emsebenzini wokushumayela ngaphambi kokuba isikhathi siphele. Badabula ulwandlo olubomvu. Isigaba 15, umbuzo. Kungani ama-Israyeli azibona evalelekile? Ukholo likaMose kulowo ongabonakali lwamsiza ngesikhathi ama-Israyeli esengozini ngemva kokuphuma eGibhithe. IBhayibheli lithi, abantwana bakwa-Israyeli baphakamisa amehlo futhi bheka abaseGibhithe babebalandela. Abantwana bakwa-Israyeli besaba kakhulu, baqala ukukhala kuJehova. Exodus 14 verse 10-12. Ingabe lesi simo esibucayi sasingalindelekile? Lutho neze. UJehova wayibikezele, ngizoyiyeka impela inhliziyo kaFaro ibe yisijaka, Nakanjani uzowasukela futhi mina ngizozitholela inkazimulo ngoFaro nangawo wonke amabutho akhe empi. AbaseGibhithe bazokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova. Exodus 14 verse 4. Noma kunjalo, ama-Israyeli ayebona lokho okwakuphambi kwamehlo awo kuphela. Ulwandle olubomvu olungaweleki ngaphambili. Amabutho empi kaFaro asheshayo ngemuva nekhehle neminyaka engu-80 elingumalusi libahola. Azibona evalelekile. Isigaba 16. Umbuzo. Ukholo lwamqinisa kanjani uMose olwandle olubomvu? Nokho, uMose akazanga ntengantenge. Kungani? Ngenxa yokuthi amehlo akhe okholo abona okuthile okunamandla ngaphezu kolwandle noma ibutho lempi. Wayebona insindiso kaJehova, futhi wayazi ukuthi uJehova uzowalwela ama-Israyeli. U-Exodus 14, verse 13 no-14, ufundeya kanje, khona-ke uMose wathi kubantu, ningesabi, yimani niqine nibone insindiso kaJehova, azonenzela yona namuhla. Ngoba laba bantu baseGibhithe nibabonayo namuhla, ngeke nibabone futhi, lutho, ngeke niphinde nibabone. UJehova ngokwakhe uzonilwela, nina nizothula. Ukholo lukaMose lwabakhuthaza abantu bakaNkulunkulu. IBhayibheli lithi, ngokholo badabula ulwandle olubomvu njengokungathi kusezweni elomile. Kodwa lapho bezama, abaseGibhithe bagwinywa. Hebrew 11, verse 29. Ngemva kwalokho, abantu baqala ukumesaba uJehova nokuba nokholo kuJehova nakuMose inceku yakhe. Exodus 14, verse 31. Isigaba 17. Umbuzo. Isiphi senzakalo esizayo esizovivinya ukholo lwethu? Maduze, kuzobonakala sengathi ukuphila kwethu kusengozini. Umvuthwandaba wosizo olukhulu uyofika ohulumeni balelizwe sebezibhubhise baziqothula zonke izinhlangano zenkolo ebezinkulu futhi ziziningi kunathi. Esiprofethweni esithile, uJehova uchaza isimo sethu sokungavikeleki njengezwe lasemaphandleni elingabiyelwe, elingenazindonga futhi elingenamgoqo ngisho nazicapa. Emehlweni ethu, kuzobonakala sengathi ngeke sisinde. Uyosabela kanjani? Isigaba 18. Umbuzo. Chaza ukuthi yini engasenza siqine phakathi nosizo olukhulu. Akudingeki sintengantenge ngenxa yokwesaba. Kungani? Ngoba uJehova ukubikezele lokho kuhlaselwa kwabantu bakhe. Ubikezele nomphumela wakho. Kuyothi ngalolu suku, mhla uGogi efika ezweni lakwa-Israyeli, kusho inkosi engumbusi uJehova, ukufutheka kwami kukhuphukele emakhaleni ami. Kuyomele ngikhulume ngentshiseko yami, ngomlilo wokufutheka kwami. Hezekiel 38, verse 18-23. UNkulunkulu uyobe esebabhubhisa bonke abafuna ukulimaza abantu bakhe. Ukholo lwakho kulokho kuyokwenzeka ngosuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo luyokusiza ukuba ubone insindiso kaJehova futhi ugcine ubuqotho bakho. Joel 2, verse 31-32. Isigaba 19. Umbuzo. A. UMose noJehova babenobuhlobo obuseduze kangakanani? B. Isiphi isibusiso oyosithola uma uqaphela uJehova kuzo zonke indlela zakho? Zilungiselele manje lezo zenzakalo ezivusa amadlingozi ngokuqhubeka ugxilile sengathi uyambona lowo ongabonakali. Qinisa ubuhlobo bakho noJehova uNkulunkulu ngokutadisha njalo nangomthandazo. UMose wayenobuhlobo obuseduze noJehova, futhi uJehova emsebenzisa ngendlela enamandla kangangokuba iBhayibheli lithi uJehova wayemazi ubuso nobuso. Deuteronomy 34 verse 10. UMose wayengumprofethi okhethekile. Nokho, ngokholo, nawe ungamazi ngokuseduza uJehova njengokungathi uyambona. Uma uhlale umqaphela kuzo zonke indlela zakho, njengoba izwi likaNkulunkulu likhuthaza ukuba wenze kanjalo, uyokwenza indlela zakho ziqonde. Izaga 3 verse 6. Ngemva kokulalela lesi sihloko, ukubona lowo ongabonakali kuyokuvikela kanjani kwesabeni umuntu? Kuyokukhuthaza kanjani ukuba uhlanganyele ngokugcwele enkonzweni yasensimini? Kuyokusiza kanjani ukuba uhlale ugxilile phakathi nosizo olukhulu? Sesiphelile isihloko.